Amka asubuhi na mapema, cheki mfukoni sina hata mia. Jioni na wanataka pesa, na nyimbo kali ila wazibania. Oh, 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 nakonda, angalia kilio changu, na mimi nakonda, najifia na kipaji changu. Oh, 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 nakonda, angalia kilio changu.
Oh,